wanara na ref kutegemea wale rais walireise ati kama flag tumeweka tumwa reise wanadesha kutujua ati ule peng junior final anadesha nye mkia ibiza hiyo pesa pana kupisi wakidesha maoo tunalibia vitu kwa meza wana eat wakidesha mabifu hadi zile ma chicken tuna yo. Life imekuwa so strong than ati hawa sawa kijaribu kubishana na sisi sito kwa strong than ati tunabeba lyrics kwa mgongo na zingine kwa mind na freestyle to vijana waki freestyle na kwa ngawa bae ati indo intro na bada tuja anza tunawambia kwa tendi ndo mtuwe kwenye mkwaje na toka kamza mbili. Niko na mamblena wanajaribu kunishukishia hata anytime minda walibukia. Nilisema kama mode mini danda kushika mkia ndo no, lakini kama tenzema ribika kushika mkia isa yes. Wanadesa kuja hizi area na wanajaribu kutukoho. Kolera ndo kitu tumechuja hadi TB, tumebakisha maji wanajaribu kufanya kasisi. Sitalande nafanya sisikia tabaridi. Niko na ma earphones wakuja nezo doba zako neza zisikiza. Niko outside ya siki kuna giza, lakini jumbranga iko light light up wana chikizi. Atunaga mafilter kila dakika ubo iza nangusha mirista. Kutoka West 39 mabuwezo wana rap, ukikuja ati hapa unadai. Ukiangusha mabazi na ziko fine tunakwambia enda mta. Buzz after buzz ndo kitu tunadai ati is a B.O. Buzz on buzz wakitaka kujua who is this atufanyangi scam. Hapa ni realness socks na tunaziangusha one by one. Wakitaka kwanza kutrip unakuwa dead dead man. Ati nifika usaidia, niko na mabros tunafanya kitu tatu saidia in the near future. Wakiangalia kitu ndogo kani ndogo, mina yangalia kani kubwa. That's what is differentiate kitu mani kingize ndani ya tupa. Tunanga mandanga ni vile vitu ziliruka. Wakistuka wanastuka, lakini mina jipiga kifua. Hata keme jamoshi na chua kesho ntapumua. Siki vile maheta wanasikia uchungu, nikidunga puma wanashindwa hadi kupumua. Yeah, mafia tundo wamezoza kwa hizo streets. Wakitembea na panga wejo kuna venya mejipin. Protect yourself first before you protect me nigga. Umeka mufa hizi area na unajua kwa na jiggas. Valia njumu fiti buda ama utabaki umefichwa. Wakidesa ati dream ni gani, dream ni ya kushika mita. Yo, na isi freestyle vitu naandika kila siku na jituma naandika merista. Kani bold ni fit wezi chujwa ji. Mina pump na nasitigasti. Kani also tulifanya maraka twice na ni 10. Hawa sewa kisema huko fuck to fuck. Hawa sewa ambie, hawa sendo tumewakamia this time. Ni mama tu ni raise up the. Nita rise up atilu waseme anko napa. Likonga mbadi zi freestyle kufanyaga for fun. Halifanyaga for fucks na kau meanza kulan. Haendelea kukip trust na wendelea kufocus kwa hiyo class you madam. Misizi kufunza na umevali yeyo mini. Ambo unataka ni kujie ni kunye chai kwa glass. Ama uamini that is the area wasa wana kugosto wana kwanga majini. Hapa nashika feelings fully behind the camera washoni sisi. Wate me for life seti tukinyamaza tuna kitu ya kuimba. Tunawapangia mazishi I'm flex for no reason. Hapa sidungi chain, hapa natembea na Mungu siku zote. Yeah, people sick but me wanna go to sleep. You people think that nita fall ama ni trip. You people think that atira tunafanya tenda ita sleep. You people think that kutoka west ni kidio falaji. Ati kama mmekuja na maghost nizo points zenu siezi zipin. Kwa hii notice board watu wanangaliaga tu ni wateme ndo the realest is. Waliangusha mabass from when walianza 2019 na wengine walikuwa naifanya wanifanya wanagwamagwa mantiloka kwa 18. Wacha ni rapi shit up niende mtaji. Wakidesa kutuzua kwenye tulitoka, tulitoka straight from the gutters. Na tukutaka kujua kenye mtafanya. Ateo mabati keme rust adisia waba. Walinyeshewa jusisi ndo tukua tumetoke na tukawafanya ikuwe maza. Yo, mimi nimeenda bro.